time, music.
Big D, you carry. Yo, I trust you, no one over you. You are spare for me. Anytime I wish you, baby, you're so beautiful. Welcome to me, and it's Manda to bless me to you. Then a ball of peace and stand. That's using my then to go the chat to swear for the law. Oh yeah, my yeah, so sweet girl. Oh, in time, I'm feel cocoa now. I'm feel cocoa now. Okay, baby, while I'm in the coma, while I'm in the coma, be with me, live to die, live to die. Be with me, live to die, live to die. Only queen, let's hear you one more. You forgive a ma. Please, you keep and alone. To spend it kwala. Pack a bungalow. Forget about grandma. You're my mama. I need to be a one low. Kama namba tunesabu makosa ye drop down. Kuna kitu cha ajabu majabu mpaka sababu. Ningejua kumbezua, kubedua, kudengua. Kudengua sio kulelua. Oh, nilichofanya ni makosa ndiyo. Belile, wenu kingo nimeshiwa mbiyo. Belile, oh. End time, I'm feel kukuona. I'm feel kukuona. Ukibebea, wala inda kuma. Wala inda kuma. Be with me, live to die. Live to die. Live to die,
live to die. Oh baby, basi nipe dodo. Basi nipe dodo. Wili wangu, basi nipe dodo. Tufunge bingu za maisha. Oh baby, basi nipe dodo. Basi nipe dodo. Wili wangu, basi nipe dodo. Tufunge bingu za maisha.
Mwanzo wona mwisho, mwisho ni kifo. Na atuwa ye mwisho ulipo MC nipo. Sina nguvu yo pepo nipite unisahau. Washushe wepuke mikuwa kumifika dao. Kupendwa napendwa lakini moyo wawe. Safari mapenzi maishani ni wewe. Usundoke ukaniacha mama. Belile, usiwape cha kusema jama. Belile, be with me, live to die. Live to die. Be with me, live to die. Live to die.
Basi nipe dodo, wili wangu, basi nipe dodo, tufunge pingu za maisha.